Let me move up for one day.
Baba up on the
ting.
Let me move up for one day. Let me move up for one day.
One day.
Mwaju macha utundu.
Aye. Aye. Aye.
Kivunja jungu.
Aye. Aye. Aye.
Baby, you got a nyungu.
Aye.
Na paki benzi yangu tandale na sioni ya stari yo oh, oh, Mwaju macha utundu.
Aye, aye, aye.
Nakata fungu.
Aye, aye, aye.
Sioni uchungu aye. Bugu na gutosha kusuka
suka.
Twende gilioni mzuka
suka.
Garanti bila kufumuka
muka.
Yebo yebo hujui la kuchumpa. Utamu wandani ya dera ni badi yowe. Paka na waza kichwa ni mikuku mari yowe. Wanadamu anakoma. Wanadai umenendea kwa sankoma
Mi
mchezo nisha usoma. Na nadiriki kusemo eni noma Mwaju macha utundu.
Aye, aye, aye.
Kivunja jungu.
Aye, aye, aye.
Baby you got a nyungu.
Aye,
bingiri, bingiri.
Na paki benzi yangu tandale na sioni ya stari yo oh, oh, Mwaju macha utundu. Nakata fungu. Sioni uchungu Tunashauri wakula vitu naturali. Staki nyama ya ngombe nataka churali. Nundu, rojo, tope. Makeup kama ebitoke. Ujui vitu kibao. Zeda kubadili mikao na mambo ya mambao yote. Embu ongeza mautundu mama. Wanadamu wanakuma. Wanadai umenendea kwa sangoma. Mi mchezo nisha usoma. Na nadiriki kusemo eni noma. Mwaju macha utundu.
Aye, aye.
Kivunja jungu.
Aye, aye, aye.
Baby you got a nyungu.
Aye, aye, aye.
Na paki benzi yangu tandale na sioni ya stari yo oh, oh, Mwaju macha utundu. Nakata fungu. Sioni uchungu. Let me move up for one day.
Oh yeah.
Let me move for one day.
Bring back, bring back, bring back.
Let me move for one day.
Bring back, bring back, bring
back. Mwaju macha utundu.
Ay, 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 ay.
Mwaju macha utundu.
Ay, ay, ay.
Kivunja jungu.
Ay,
ay,
ay.
Baby, you got a nyungu. Na paki benzi yangu tandale na sioni ya stari yo oh, oh, Mwaju macha utundu.
Aye, aye, aye.
Nakata fungu.
Aye, aye, aye.
Sioni uchungu.
Aye.